mixing up the hottest gospel. It's gotta be God's number one DJ, DJ X-Wee, the Mix Pro.
Yeah. Hosana, amen. Watafunguliwa, watawekwa huru, wataimba Hosana, amen. Ninasiri
naye Yesu, yanifanya niwe siri.
Kwa amani,
kwa amani na shida,
yanifanya
niwe
Wa utuliza moyo wangu. hayo yote bado nitaamini. Waweza tu maneno la uzima libadilishe yote, hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini.
Sasa na hakuna miungu taamini, sitajitia unajisi
chakula,
chakula cha ufalme, na sitauza urithi wao ana sasa kisasa. Nawakika waweza, waweza kuniponya.
Usiniponye we,
hata usiponiponya sitaabudu masanamu. Naelewa maji na moto nitapita, kwenye uvuli wa mauti nina wewe, sitaogopa kamwe. Wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu, sina mashaka, wanibeba mgongoni. Waweza tu maneno la uzima libadilishe yote, hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini.
Waweza tu maneno,
waweza tu maneno la uzima libadilishe yote,
hata usiyafanye yote,
hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. Si mara ya kwanza kunitoa zaidi ya moja, we ni mwaminifu. Nina historia marumu, we ni chemchemu ya uzima. Si mara ya kwanza kunitoa katika magumu, nina ushuhuda zaidi ya moja, ya uzima. Si mara ya kwanza kunitoa katika magumu, nina ushuhuda zaidi ya moja, we ni mwaminifu. Nina historia marumu, we ni chemchemu ya uzima. Naelewa maji na moto nitapita, kwenye uvuli wa mauti
ninawe,
nina wewe, sitaogopa kamwe.
Mungu wangu,
wangu
wanishika,
wanishika mkono,
wautuliza
moyo wangu,
sina
mashaka, wanibeba mgongoni. Waweza tu maneno la uzima libadilishe yote,
hata usiyafanye,
hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini.
Waweza tu maneno,
waweza tu maneno la uzima libadilishe yote,
hata usiyafanye we,
hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini.
Nitaamini, bado nitaamini. ulichosema nami Yesu we nitaamini. Wewe ukiajibu maombi yangu nitakuamini, hata usinijibu Yesu we nitakuamini, nitaamini we
nitaamini, bado nitaamini.
Ukiniponya,
ukiniponya,
nitaamini,
nitaamini,
hata usiniponye,
hata usiniponye
Yesu we,
bado nitaamini.
Ukiajibu maombi,
ukinijibu,
nitaamini,
nitaamini,
hata usinijibu yo,
hata usinijibu, bado nitaamini.
Ukibadilisha yote,
ukibadilisha,
badilishe,
hata usibadilishe, bado nitaamini.
Kwenye uvuli,
uvuli wa mauti,
bado, bado,
bado nitaamini.
Nina ushuhuda,
nina ushuhuda,
wewe mwaminifu,
wewe ni mwaminifu.
Ukiri chuvuga, ukiri chuvuga, oh, na mi
Yeah.
Usiyajali
Usiyajali macho ya watu Mana yao siya muhimu Bayajali jinani mwitalo
Cho kisema Zizuye ni sauti ya Mungu Na upende kuwa mwenye haki Nenda omba tena uombe
Tena uombe
Tufautisha kuomba kwako Manapo nitakuokoa Nitatoa jeshi kubwa kwa ajili yako Nenda omba tena uombe
tena uombe
Tofautisha kuomba kwako Mana hapo nitakuokoa Nitatoa jeshi kubwa kwa ajili yako
One day, when you're so near.
mwumvise mubabiri byo mubona yo nikora yo 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 mana yo nikora yo 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 tusenga yo nikora mure nikezira duye iminyururira chika Zikaloka, Yavan, the movie said, Who are we?
Don't
put up. Mure, you are a Zira Huga. You need a Zira Huga, you never be Kaginda.
Zawakize uretwa
saranno di rimuffie. Nikiti kumugezi nikumuti mumeze sinzuko navuka ndanezerewe kukibirenge tuzanyi munziza iyo nuhu ya maso yambasha kubibona yonasezeranijwe nikimenyi mbendi nikure cyane aho natangiriye ziume tugenda tuganira bikomeza umutima usimburana indirimbo z'abakize kuretwa teri namwe buri munsi turebe inkingi y'igicu itegeko ry'umwami Kara tureberera ibyo tubona ntibizongera turumva amajwi y'inyoni twegereje igitondo isezerano riri bugufi turumva amajwi y'inyoni twegereje igitondo isezerano riri bugufi teri nawe Imunsi Turebe inkingi y'igicu Itegeko ry'umwami Uwiteka araturemerera Ibyo tubona ubu Ntibizongera Turumva amajwi y'inyoni Twegereje igitondo Isezerano riri bugufi Turumva amajwi y'inyoni Yaratwimanye uwo Yesu incuri ibihumbi n'ibihumbi
DJ XWE The Mix Pro
Barabizi n'ejo bundi yaraturamiye dushirimumu Buri munsi iyo twibutse iyo neza yaratwimanye
uwo Yesu icyuri n'ibihumbi
zibanga
zibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye
dushirimu
Yeah,
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 yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah,
Yaciye inzira mu mazi aratwambutsa
Nabyo
jamundi aratoranie
uvuge ko yayiritse nkezi yeriko arashinjiza
nanga sibanga
Yachinzira mazi aratwambuza
Naka sibanga
Lego
Paradisi Yesha mundi aratunamie
Yo, yafimanye
Yafimanye
Uwa
Uwa Yesu
Uwa Yesu Sibanga
Kande sibanga
Aye
Takatifu na umungu alivua Kakubali kufunua kile kitabu Akatafuta aliyepotea Huyo ni mimi niliyemsulubisha Akatafuta aliyepotea Musurubisha Nyaraka za mashitaka zilikuwa nyingi Babiloni yote ikajua jina langu Ila baada ya kifo chake Damu yake Yesu ilishinda hukumu Ila baada ya kifo chake damu yake Yesu ilishinda hukumu
damu yake iliyomwagika imeshinda
hukumu
yote
imeniweka
huru tele
ninaimba
nimesame
Nimesimika bendela ya ukumbusho Nitarudi nikushuhudie Amenibadilisha akanipa jina jipya Sitaondoa mguu wangu katika hilo bwawa la damu yake Yesu Nitarudi nikushuhudie Amenibadilisha
akanibadilisha The Mix Pro
Sitaondoa mguu wangu katika hilo bwawa la damu yake Yesu
Damu yake iliyomwagika
imeshinda tegemea, bali yule Mungu anaye nitakia. Amenibadilisha kwa damu yake, amefuta majina ya kale, akanipa jina jipya. Amenibadilisha kwa damu yake, amefuta majina ya kale, akanipa jina jipya. Wengi walifikiri mimi yule wa kale, wengi walidhani mimi natenda ya kale. Sikilizeni, nimebadilishwa, amefuta majina ya kale, akanipa jina jipya. Sikilizeni, nimebadilishwa, amefuta majina ya kale, akanipa jina jipya.
Shut up,
you never
need a shot.
Hey, who moves?
Squeeze the Mix Pro.
Habib, Habib, steps of mine in every taste of triumph in the midst of man and struggle. Yes, I know. You love me, you care about me, you love me, you care about me. Through the dark, when I lose the way, Jesus, you won't let go. Nishimamishtare
shabuza Mwami wange Yesu
Kazandika
No mwishima Mwishicha
You care.
You care.
And you care.
You care.
And you care.
You care.
squeeze.
No, 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 no,